exclusive to Zayn Hype. Pull up
where me at this few quarter the grand that could post a French step. Zambia's number one rapper. Munzo, aka Alfonso. Hold on to them, why name wish Munzo, they wake up your own and fire. I'm waiting up by Miss Apple Munkoma Kiacha.
Maseletti.
Okay.
Puffy.
Yeah. Kuna is Dima Unfa, we know it is Sadi. Ya kuda pira idisari ididi afika la padi abwadi budia bushkoro ya mine kuntunadi umva wino idisari ya kuda pira idisari ididi afika la padi abwadi budia bushkoro ya mine kuntunadi panganda shangwe ninjapa niwe mpapire chola mpapa didi wanna patuma sakandela pamufizanga bonze nshada bale mpapa ikamfulunga nyafua kampepo nga wanna kwa tibu finku bepwa kuntuna fumolo kwinga lepwa nilionze mbako wimbono kuchepwa niwa gai nshwefi ya upo kana mjiva ifuano kulanda 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 sanga pari nshwefi ya upo ifuano kwa te tutumfa kwa tini wa upange ndalama techa kwesho kumpalama ndicha mwenso ngaba ya makuba umeva nandye konate mwakumama leko kuseka mananchiri njepema amba mafia ngandi munjema wachi ntofa minkandia nshema katwishi fintu bampa ngaba shema King Deja Dr. Mkuruzi muba ngapu mfaya mudi program ya rishu kwa kalukuranda kuposa kenshita masireti. Yeah, you more. Yeah, Muku. 2K9N1. Funk Flakes. Yeah, Princess Asia. Watch Bad Daddy California. Maseletti Pangoma.
Exclusive to Zayn Hype Mind.